Pendwa thamani, kupenda kusiko kifani, keka kuzani, au pimiki, namisha safari, tuyanze tukiwa wawili, wendo rubani, wenyendeshe, nasija zamanu usu, msima kichwa dimigu, shahidi ardhi na mbingu. Tantakachu yangu tangu chumbani ni wewe, wapo wengi la sioni, machoni nopofu kwile dawa.